Singatali la bafetha bahambe bedlisa satshanyana bethwebula intombe neyintombi zethu. Ubathola yonke indawo abakhathalele kuthenja. U-understandisa ngapha nangapha kuthiwe Babylon umnganami. Ubathola yonke indawo abakhathalele kuthenja. U-understandisa ngapha nangapha kubhebi kuthiwe lena umnganami. Omunye ngimambe ko-DP nawe whole pay. Ngisayidlela amathambe ngqondo nale whole pay. Mangimcela ithobo baby, ngiqala ngama best. Uyahlaziya, uyena oshoyo ukuthi kubo right. Uyena oshoyo ukuthi si best friend. Uyamanazi uyasubscribe, awubona uplus. Uyamanazi uyasubscribe, awusekho times ever. Hanitjeli yiphi indlela yokudila no my friend. Hanitjeli yiphi indlela yokudila no my best. Nenkinga yo my best. Nenkinga yo my best. Base besingo my best. Besingo my best. Nenkinga yo my best. Nenkinga yo my best. Base benkinga yo my best. Nenkinga yo my best. Base benkinga yo my best. Nenkinga yo my best. Base besingo my best. Basingo my best.
Ngikatelile bo mail bestie. Ngikatelile bo mail bestie. Nami ngikatelile bo mail bestie. Ngikatelile bo mail bestie. Phela ngeke ngaba nomngane we mail bestie. Intombi yami ihlezi ngithetha amacala. Ngithetha amacala engawazi. Ihlezi ngithetha amacala. Ngithetha amacala engawazi. Okokuqala ngambona ebhakini ne-picnic. Kodwa phuma kimi wathi uye esikoleni. Sengiphendukisima manje sinam nam njengo-GPC. Nami ngiyangicela, ngiyangicela, ngicela ngenze mail best. Nami ngiyangicela, ngiyangicela, ngicela ngenze mail best. Ukuze nami ngizoqotha imba kodwa nesisekelo. Ngifana njengo-cheese boy. Ngibambe la ngike la ngithinte la ngibambe la ngithi ngifana njengo cheese boy. Iyazinkinga anginamali, anginankari, anginalutho esandleni. Awu kodwa ngiphethe isikeli sokuphumelela. Ngihamba kwindlela eyimpumelelo.
Nenkinga yo my best. Nenkinga yo my best. Base besingo my best. Bestie, my bestie. Thinking I am my bestie. Thinking I am my bestie. But I'm thinking I am my bestie. Thinking I am my bestie. But I'm thinking I am my bestie. Thinking I am my bestie. But I'm thinking I am my bestie. But I'm thinking I am my bestie.